Kodi Makolo, ananu mungawatirize bwanji kumavuto siyana siyana pa moyo wao. Inetu ndi Mike Mlongoti, ndipo ndikulandireni ku program ya Ngwe Ngwe Ngwe. Program hii akutipatsira ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya padziko lonse World Bank mchingerezi. Ndipo akuonza program hii ndi ya Development Broadcasting Unit DBU. Program ya Ngwe 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 ikulimbikitsa inu omvera athu makamaka inu amene mumakhala kumadera amene kulibe magetsi a Eskom kugula zipangizo za sola chifukwa pali ubwino wochuluka umene mungaupeze pogwiritsa ntchito zipangizo za solazi. Ndinafunsa kuti kodi Makolo ananu mungawateteze bwanji kumavuto osiyana siyana omwe amadza pa moyo wawo. Ndikudziwa kuti muli ndi mayankho osiyana siyana, komano njira ina yomwe ndiyo dalilika ndiyo kuwagulira zipangizo za sola kuti anawo adziwerengera nyumba mwanu momwemo. Mutu wa programu ya lero ndi chitetezo chimene chimakhalapo kwa anatu amene ali pa sukulu mnyumba mwathu tikamagwiritsa ntchito zipangizo za sola. Tiambe programu hii ndi kucheza ndi Mai Irene Lakudzala, omwe ndi wogwirizira ofesi ya mkulu wazosamalira wanthu mboma la Blantyre. Kodi Lakudzala, kuwala ndi kufunikira bwanji mnyumba za Makolo omwe ali ndiana? Takulandirani ku programu yathu Mai Lakudzala.
Ziko mukwambini.
Mwina tiambire pamenepo kuti tingati ndizofunika kuti mpaka na pakhomo Makolo mutu kumapweteka kuti maana akhale ndi kukwala?
Ndizofunika kwambiri fayo kuti ndichimozi chimene chingathe kutitetezera anathu kuzina ndizina zimene angathe kukumana nawo nazo pa moyo wawo pamene makamaka akupanga maphuziro awo.
Koma tirekeze kuti anawo akamawerenga nyumba mujatu anu Makolo akhoza kusankha kuti adzigula kandulo mawerenga adzigula parafini apatsa ana nyali ya koloboyi. Sikuwala kukakuka ukena?
Inde kumene kuko ndikuwala, komano tikatitonesese kugwisa so ntchito zinthu zimene zatchulidwa apa zingati parafini, kendulo, siyana wose amene amazikwanisa kuzigwisa ntchito. Nthawi zinanso zimabweretsa so ngozi zosiyana-siyana. Mwana atha kumawerenga kupezeka kuti wayiwala kendulo panga, kena kupezeka kuti mwina wayasa nyumba, mwana wapsha kumene. Taonapo ngozi zosiyana-siyana zimene zimabwera chifukwa chogwisa ntchito.
Koma njira zokhala ndi kuwala ndizo siyana siyana. Ena amagwiritsa ntchito koloboyi, kandulo kapena nsomuni. Kodi inu Mai Lakudzala, maganizo anu ndi otani pankhaniyi?
Inanso amakhalanso akunena nkhani zokhudza umoyo wawo wakuti utsi ujaso kwa anaso makhanga ti zimathawira msaso matenga.
Ndizoona kunena kuti sinanga amakhala kuti akupuma mipweya yosiyana siyana, mipweya yosakhala bwino imathaso kuzabweresera mavuto mtsogolomo.
Ndiye tamvapo kunena kuti pali madera ena chifukwa chakusowa mphamvu zodalirika zotere zounikira pakhomo kuti ana adziwerenga ana ena amatha kumachoka pakhomo pacha mwina madzulo chama 6 ulo chama 7 nthawi ya usiku amatha kuchoka kwawo kupita kumalonga tuko kuti mwina kumene kunkowala kandi pasukulu pamene achoka kwawo umaendera pasukulu kapena kumaendera kayandi kwa anzawo kwa neba. Mukuona kuti zimene zinzopsa bwanji makamaka kuchitetezo chawo?
Pankhani imene iyi pali chiopsezo chachikulu kwambiri chifukwa chonena kuti pamene mwana akusakasaka malo amene ali ndi kuwala kunena kuti mwina maphuziro ake apite patsogolo kapena kunena kuti achite bwino maphuziro mwake mwana amene akuti awerenge ne pamene akusakasaka malo ngati amene wanthawi zambiri amakumana ndi nkhanza zosiyana-siyana zimene amakumana nazo munjira pamene akupita ngakhalenso kumalo kumene akupita kukawerengerako. Kwa chukuta makala kuti watalikirana ndi Makolo ali kumalo ena ndi zambiri zita kumuchitikira pa mwe wake.
Mina kufuna mtu kuti athe kumvetsetsa bwino ndi zitsanzo ziti za chiopsezo kapena nkhanza zingangwere mwana pamene akuyendera choka pa nyumba makawerenga kutali.
Pali zitsanzo zambiri monga ngati choyambirira tithaonera kuti atha kukumana ndi mchitidwe wa ogwiriridwa. fachokuti ali munjira ena atakupezera pomwai ndikumugwirira mene tanenera kale kuna kuti werengana wanthazi zambiri amakawerenga mazulo akakhakuti aweruka ku school ndima wagwa ndee pamene akuchoka ku nyumba yawo imene ilibe magesi akupita ku nyumba kumene kuli magesi amathaku kumana ndi chitidwe woti ena atakuwachita chipongwe chimenechi wowagwiririra komanso ata amathaso kumenyedwa kumene ali munjira mwina ndi chipongwe basi anthu achipongwe basi kumpeza mwana kumugwira basi kumenya komanso emotionally mkhani ya malingaliro mfecho kuna kuti kumakhala nthawi zina kusinthisa kunena kuti kuti uwerenge mwina ata kunena kuti mwina tigonane kaye tingoyerekezera nyumba imene wapitayo ngati kuli mwina abambo kamena kuli nyamata
kugwisa ntchito magetsi akuno aulere
uzingogwisa ntchito magetsi akuno aulere
titepoke nakati
pangeka izi zimene zijazi ndi mwana uja emotionally zimpanga affect kuti maphunziro ake apite pasogola zingoganizira zimene zijaza mutani zamuchitikira zicho omawo aso kuti abwere kuti akawerenge azikhalabe ni nkhawa nde nkhawa ija imapezeka kuti kusokoneza zinthu zonse
Klasi
sosa chita mwenu. Fecha kuti zimeza mchitikila zunzo piti liyansiku waki.
Mwena inuyo mkati muyanganile chitunzi tunzi mboma linola Blantyre. Zankanza zimene machulazi. Zogona anaga yankani za malingalirozi yankanza za patupi. Zole mbela zanu zikune na motani kuti mwena za chulugira bwanji.
Mboma linola Blantyre mkaza zukuchitika zambiri. Tikatengira juwerengero mongo elekizira pa mwezi. Timata ukandi mwena makesi wapitilia 550 pa mwezi. Ambira mwai wa makala unewa kuti ana kukumana ni nkaza iyo gona idwai. Kumaso nkaza iyo lekelela. Makolo ambira umepizika uta wama lekelela. Ngati hii tukukamba yone na kuti mwana machoka kunyumba kupita kukasaka pamalo pamene pali kuwala. Ngati makolo satenga po udindo. Nde kuti mwana ujachina chindi chose chita kumuchitikira. Ngati mwana usalandira upangiri. Ndi kuti china chicho sechita kumuda kumuchitikira ndi makesa amene watinawo ndithu ambiri mboma nyumba Blanta
ndi pamene papa pa project yangu ngwengwe imene boma likulimbikitsa kuti manyumbamo makolo angogula chipangizo cha sola choti adzigwisa ntchito nyumba momo mukuona kuti zimene zizikhoza kuthandiza kuchepetsa chiopsezo cha nkhanza pana pamene akuyendera kuti akapeze kwala
ndizoona kunena kuti makolo atati kuti yesese kuti apeze zipangizo za sola kuti nyumba yawe zikhale wala kuti pamene ana afuna kuwerenga azitha kuwerengera nyumba momwemo zomwe zingapiti zitha kupitisaso patsogolo nkhani ya chitetezo fecha kuti mwana yakhala momwemo ndi zabwino kwambiri ndipo zitatero zitha kutichepesera chiwerengero cha ana amene akukumana ndi nkhaza zosiyana-siyana pamene akusakasaka malo onena kuti awerengere
pali mwayi onena ona kuti zipangizo zimene zizi makomo kapena makolo atha kuzigula pakashi komanso akhoza kumagula pangongole kupereka pang'ono-pang'ono mwina kwa chaka olo zaka ziwiri akazakha kuti amaliza ngongoleja kupereka pang'ono-pang'ono zipangizo zija ndi zawo akupindula nyumba mwawo ana akuwerenga ulere akhoza kukhala makolo ena umaganiza kuti komabe ine bola ndizipeza ma 200 kwa chawo mwina ndizochipa kumakagula kando kapena ndizingogula mapatiri atochi mwina ndizochipa kusiyana ndi kuti ndigule solari mungaunikire bwanji
tikuwamemeza kuna kuti mwina aisese kuna kuti atati apeze mwina sola kuti mavuto ena achepe nyengo zinasintha panopo tikuyenera kuchoka kukendulo kubwera kuchani kumasola ndithu
kuti tidziyatsa muni basi wa udzu kulowa nawo nyumba
2024 ayi mwinapotsendera ndinene unena kuti tikafukufuku kwakuonesa kuti ana amene amapangidwa nkhaza kwambiri ndi ana amene mwina akukhala abe mu nyumba yomwe ilibe zipangizo zowunikira kusiyana ndi ana amene akukhala mnyumba yoti akusamalidwa fa choti makolo amakhala kuti alimomwe akuachiteza chimene ningalimbikise amalawi onse kunena kuti tikuyenera kuti tikhale patsogolo kuteteza ana amene wawo fa choti umenewo ndi udindo wathu poteteza anawo tikuyenera kuti apezere zipangizo zowayenereza kuti zikhale pafupi zisakhale patali fa choti zikakhala patali tikumpangisa mwana uja kuti mwina akakumane ndi ziphinjo zosiyana-siyana ngakhalenso tikumupangisa mwana uja kuti yemwe yekha ayambe zikhalidwe zina facho kuti atha kumatinamiza kune ndikupita kukoka werenga fe kuona kumaona ngati kuti apita kukoka werenga pamene mwana uja akukhotera njira zina nde tikuwalimbikisa makolo unewa kuti titati tipeze zipangizo zimene zizasola kuti zikhale pakhomo pathu ndicholinga chonena kuti motandizana tosi pamene fair social fair tikugwira mbali ina mapoloso akhaleso akupanga mbali ina kutandizana kuti ana athu tatetezi kumadera kwathu kuti kuyenera kuti tilimbikise kuna kuti anthu ambiri aphunzire nkhani za child protection adziwe kuna kuti kodi angateteze bwanji ana pakudziwa choncho ndekuti tizayika malamulo siyana siyana amene angazati kuti thandizira ngakhaleso pakhomo pathu ngakhale kusukulu kumene ana akupita.
Ya. Netunda thokoza chifukwa cha nthawi yawo.
Ziko muwambi.
Ameneo ndithu ndi mayi Irene Lakudzala amene akugwirizira udindo wamkulu wazosamalira anthu mboma la Blantyre nde atsindika choncho kunena kuti malingana ndi malipoti a maofisi awo akuonetsa kunena kuti ana amene amakonda kulandira nkhanza zambiri kumaso pafupi ndi ana amene akuchoka mmakomo mene mulibe zoyenerera ngati kuwala kodalirika. Ana amene wamakhala kuchoka makomo menemo kumakasaka kuwala kwina kwake ku trading kaya kwina kwake magetsi anayikidwa pa sukulu akuchoka makwawo kumayendera kumene kuja ati munjiramo chiopsezo chimachulukira makamaka ana amenewa kusiyana ndi makomo amene ali ndi kuwala kodalirika mnali ndi mphamvu za magetsi zodalirika pa khomo pompo chifukwa makhala kuti anawo ali nyumbamo makolo akuwayang'anira chilichonse chochitika chovuta makolo akutha kuona nde alimbikitsa kuti inuyo tapezani yanu sola lero mu project ya ngwengwengwe kuti inunso mukhale ndi mphamvu zokhalitsa zodalirika za magetsi a sola. Tsopano tafika mudzi mwakajule kwa mfumu ya ikulu kachele mboma la Dedza. Mudzi mwakajule mulibe magetsi a Eskom moti usiku mudzimu mumakhala mdima wandiweyani. Vuto la kusowa magetsi mudzimu linawakhudza zedi mai Consolata Zinyongo makamaka poti pakhomo pawo pali ana amene ali pasukulu ndipo amafunikira kuti adziwerenga. Koma yankho kuvutoli analipeza polumikiza magetsi a sola kudzera kwa agent wa Green Impact Technologies.
Kuyambapo timaonikira makandulo kenaka tigula matoji aja anaja ruzimakhudza nanga sikendulo tigula 300 nde mudzi wa mwana akachoka sukulu amadzamba kusewera nde nthawi yamadzulo ndimene timagwira noti agulanikwa kakope kuti murani muwerenge koma zimene zija sizimachitika yayi timati bolarani tagona taunikira ya nde mnyumba muso makoso amavuto ko basi
kuoganizira mavuto mwe mai Consolata Zinyongo amakumana nawo chifukwa chosowa magetsi maiwa adapanga chiganizo cholumikizana ndi agent ogulitsa magetsi a sola ku kampani ya Green Impact Technologies.
Mutakugula zipangizo za sola kumapereka pang'ono pang'ono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri mukugwiritsa be sola yo kulani zipangizo za sola zokala.
Nerutsi kulimene lada tatikira magetsiwa tidachimva kuma ko basi chifukwa pogona nthemene mulali ndi manyumba muno tikakangali tili nzenje kuma nthemene lada tatikira magetsiwa basi ri nyumba muno daoneka kuti tikugona mwanti ndi mafulusa zolo imene ili magira chito zambiri fopo yamba yambe ne ndi nkanti nkhodzo dzonikira kuma ndodzona ripo ndikira akunduzo ti ayi ndi kuti pamene pamudzi chenja mafoni ya mudzi mvereso wireless kapota boda kupatsani nde kuti kuunikira kuja plus uchacha mafoni anaso kuwerengeranso kusukulu moti panopa ayi ine ndilibe chitukuko ndithu nde kuti makoso onse adati moti chimanga tikakolola timanza kuti akolola chani chimanga tidya chabwino.
Kodi mai Zinyongo kupatula kuti ana akutha kuwerenga ndi kuchita bwino pa maphunziro awo phindu lina lomwe lilipo pogwiritsa ntchito zipangizo za sola pa khomo pano ndilotani.
Chifandi mariba sabata nkachaja foni mwine makwana wani sauza ni nchakuri ndeno ndala ndamba masheya ndema kumunwa nyamuna ndama ya kukatulo masheya ndeka kukatulo masheya kuja kumene kuja no makarenga ngongole imene ndi magula chimanga nguma pika mowa ndeka pika mowa mpamene no mwone kakuripa kumobano pali chitu kukonditu mwati sola hii idziri pila yoka tuuso ndalama zo mwezo ndakula so nkumba nkapika mowa wawo ndalama zo karenga wa masheya za sola azo Graji manga, the Gulagan combined in the way of the more. Mori muntu sanga bwero dzaba kumbeyo yifama obakwala mori pano vandu vindura so ifanta damu madzapika muwawo ndama ndibatsanda lama 5000 akapika dzulo dzuloli andibatsali akapika mwauja akamaliza akagulitsa andibatse 5000 ndama ndibatsandwa yamo ndaka ndibatsandwa yamo ijeneso magulitsa imakwana neni 5000 ndipo kunyada kwake
mukumverai ndi program ya ngwengwengwe ndipo akutipatsira programuyi ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku bank ya padziko lonse World Bank mchingerezi akonza programuyi ndi ya Development Broadcasting Unit DBU osayiwala umvera kuti pamapeto pa programuyi tifusa funso lomwe inu mukayankha moyenera ndi kuchita mphumi mudzalandira t-shirt yokongola ya ngwengwengwe. Lelo mu programuyi tikukambirana mmene tingatetezele anatu amene ali pa sukulu kumavuto osiyana-siyana pamene anatu akugwiritsa ntchito zipangizo za sola powerenga pa khomo. Mai Consolata Zinyongo atagula sola tsopano amalimbikitsa anawo pa maphunziro awo poonetsetsa kuti akuwerenga madzulo aliwonse. Kodi mdzukulu wa Mai Zinyongo ali ndi umboni otani pankhani ya kuchita bwino pa maphunziro ake agogo ake atagula sola mnyumbamu?
Kena rajanga ino yogona ndeti sana gone pajati timawerenge ya kuti mfokayamba maeso musadzara musadzaliwale ndeyi ndakupatsa iri pajati mawerenga kuti ya
Jack is close where are my shoes are very under the bed. No, but here is a wand. Ala very very.
Zikuonekadi kuti vuto lakulephera kwa ana kuwerenga chifukwa chosowa magetsi lidatha pa khomo pa Mai Consolata. Malinga ndi banjali maphunziro anawa akuyenda bwino zedi chifukwa usiku uliwonse amakhala ndi nthawi yowerenga chifukwa chokhala ndi magetsi odalirika.
Anawa momuja akapita usikulu akabwera ndi ndimalimbikitsa kuti adziwerenga. Ndikuti anangawa dere uyasendede 5 winaso 5 koma adakhoza bwino wauchepera iyo adakhoza nambala 9 ndikuti wankulu uyu nambala 11 osalisendede 5 ndadzukulu amenewa
tawi yobidina usuhulu ya kwana kodi ulibuliwe ya budu amai aje aja adakusasa ndili buno amai ya budu adayanka mbobela
zavura simene zinalipo mnyumba muno chifukwa chake chakulire ndimati ndikabwera ku sukulu mulibere babu kuno ndikuti ndimango kudya basi ndikukona osalani osawerenga chifukwa chani kunalibe chani chori neyo ndingonilira kuti ndidziwerenga panopa ndikusiyanitsa chifukwa chako chikuti ineyo ndikumawerenga ndikuti ku sukulu ndikumakarani ndikumakhoza mukasi mwathu mulana 52 temwatha ndinali nambala 11
nkhani ndiyoti anthu amene agwiritsapo ntchito magetsi a sola ngakhale akadaulo amene akuzitsata akudziwa komanso tikanena nkhani ya ana amene amapita ku sukulu amakonda kumawerenga akunena kuti mphamvu imeneyi ndi yabwinonso ndafika pa khomo lina nangoona ndithu uniform t-shirt ya kampani akulu
bwana
atangokumanatu panotu pa khomo inu dzina anonda
ine ndina Abudu Asumani.
Abudu Asumani.
Asumani. Ya.
Uno kunkhota kotatu.
Eh.
Ngeneyo ndi madutsa munse umu ndendikucheuka ndikuona kuti muli chapano zikuzukutani mudzi.
Panopa nabwero kagwira ntchito. Ya kampani.
Okay.
Ya Green Impact Technology ine ndini agent wa Green Impact Technology.
Green Impact Technologies. Ndiye pajama agent kwambiri ntchito yanu ndiyoti mmaendaenda midzimu kuwayikira anthu
nzoona zake
tikuona so apakati inu mboma lino la nkhotakota mwina mongoyerekezera mungani kuti mwayika mwina nyumba zingati magetsaso
ndipo nyumba za muno nkhotakota I think mwina 100 zikukwana yes
sizingachepere pamenepo
zikucheperaso mwina ndangochepesa nambala ndithu
kuti magetsi asola pakhomo pamene pali makolo pali ana ku sukulu makamaka nkhani ya anawa ndiwo tetezeka komaso ufunika bwanji mama kakunkhani ngati zakusukulu
zakusukulu ana kuwerenga sakuvutika ndipo solo makolo zogula mabadira nemu afikira pano mabadira aliwesi kwambiri kugula lero mabata makolo sakuweza koma akangogula magesa a sola 30 days akhauti akuunikira usiku ndi msana omwe
ana upanda so kukhala ndi chochinga chiti chosa
alibe so chochinga chine chiti chosi ndipo akutetezeka sukungozi ya moto malingana makendulo amene amabwera timagwisa ntchito kalelo
kuti makendulo ajadi athu kuyambisa ngozi tu ndi makandiyana
yakeso yosayamba
zingakhoka bwana
nthawi yowerenga munthu amatopa ndi tulu mumadziwa watopa nkugona ngusiya kandulo akuyaka mapeto ake kandulo akhaza kuta nkugwera katundu wina kani chofunda kandi mabuku iye munthu njakugona kugona ndi imfa yomwe abazika stuka ndikuti ngozera yachitika
kuwotcha nyumba yose
ndithu kuwotcha nyumba yose ndipo katundu yose mwese yesu kuvulala mwina kufa kumene eyetu
pamene magetsi a solawa nkosatheka kuti mpaka na mwana angati wayatsa nyumba
ayi so amagona bwino ndiponso kumakhala chitetezo chokwana chifukwa moto wodi kulibe spaki neliyonse eyetu
kungoyendera mphamvu
yachilengedwe ya dzuwa basi
Abudu Asumani amene wawa ndi agent wa kampani ya Green Impact Technologies. Ndi tinene choncho kunena kuti kaya mwino muli kuchitipa kaya ndi kwalonga ndi kaya ndi kunzimba kaya ndi kunsanje iniyo ndera mwanumo sizingatheke kuti musakhale agent wa kampani ina yake koma yovomerezeka imene boma likuidziwa akunena kuti mukungoyenera kuti mukhale ndi magetsi amenewa ngati muli ndi ana amene amapita ku sukulu inu mulibe magetsi a Eskom magetsi a solar akhoza kuwikirani agent ameneyo nde ndifuna ndidziwe kuchoka so kwa inu kuti mwanena kale kunena kuti magetsi a solawa ndiotetezeka mamaka kwana magetsiwo atha kuwathandiza tilekeze mu usiku uja kwa nthawi itali bwanji kapena maola atali bwanji
maola amakwana 12 hours
12 hours
12 hours
nde nditheka atula tsiku lonse
la tsiku lonse
usonzona kuti anawo akhoza kuwerenga mpaka na kugona usiku wonse mpana kuja
magetsi achito zima
oh
eto ama zima ndithu mmawa kuchezera bwino ngati mujalira Eskom koma zimafunika kuteteza kamera kusamala
musamala mutanthauza ya
yeah, pala anthu ena sama vesesa bwino ndikapasa magetsi aja timauza kuti boosting badira kumangirira kudula charge timakana ngati kampani
o anthu ena kudula konde kutani kudula mawaya kunyale
nthambo ya charge yo chajira wireless kamera phone kumene akangodula kupanga kumangirira badira ndi madana aso Tukwa mapanga warranty ya badilalo amechepe sampavu. Mapendo wake, five hours, magetsi ajata azima. Kumamina kuvesesa pala mulatu mwiti manenela, ni 12 hours. Amacheza siku lonse.
Chaja ya badile mene mumapatsa, aisiye choncho azingo iga kufoni ya oyo, osadula.
Osadula.
Kuno kukota kota tina ndi akula mene wa Abdu Usman, amene nditundi ya Green Impact Technologies. Inu ndi ramanu mukampani yake ndi iti. Ndafikutengerani kunchinji kuno ndi office ya konsolo ya nchinji ndifuna kuti ndicheze ndi my fortune mwafulirwa takula ndiani ku programu yathu ya ngwengwengwe yapadera
ziko mukwambiri ine ndine fortune mwafulirwa kanyada ndikugwirizira office ya oyang'ana zachitengedwe mboma la nchinji ndithu
muwamema bwanji anthu akunchinji kumasunga khale dziko losera Malawi kuti apange chiganizo pano agule zipangizozi kumakampani ovomerezeka akhale mowala asamagone mundimu
ndipo choyambirira ndithokoze soboma pa project imene ya ngwengwengwe program eti project iyi ndiyabwino kwambiri chifukwa ndekuti mu project umumu muli zinthu zina zimene zili zabwino zothandiza ife anthu akunchinji komanso zikulosera Malawi chifukwa tikukamba zoti project muli kubweresa ma dealers olongosoka amene ali certified kuti anthu azikagula komasola zimene zipangisa kuti anthu amunchinji muno komanso Malawi USA akhale ndi kuthekera kogula zipangizo za sola kwa anthu mashopo omwe okhawo amene atovomerezeka ndipo ine ndikupepha anthu onse akunchinji kuno komanso Malawi USA kuti tiyeni project imene tiyilandire itithandize kutukula miyo yathu pa khomo pathu komanso kutukulaso ziko lathu ndithu
ine ndathokoza
zikomo kwambiri zikomo
inuyo poyambira kuti muthandizike ndikusaka zipangizo za magetsi a sola zimene zili zovomerezeka inuyo muzipeza bwanji zipangizo zimene zili zovomerezeka mukuyenera kutiso mudziwe kampani zimene zikugulitsa zidazi zomwe zili zovomerezeka funsani akadaulo amene amadziwa nkhani zokhuza magetsi a sola ndipo ino panyumba pano ana aziwerenga mudzikhala ndi kuwala mukoza kumachaja mafoni ndi zina zonsezo bwino umene umabwera chifukwa cha masola dzinanga ndi Mike Mlongoti program imene inditsegere pompa ndipo muzakhaleso pompo pamene tidzakhaleso tukambirana mutu wina ufunika kwambiri okhudza ngwengwengwe komanso kugwiritsa ntchito sola manyumba athu dzikoma kwambiri apa ndipo mapeto pa program yathu ya ngwengwengwe ya lero akutipatsira program iyi ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya padziko lonse World Bank Chingerezi ndipo
akuuza
Josephine,
Mlongoti,